jande tati Iblisa e malaikaɓe. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam giɗɗo neɗɗo fuu faama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina komin mbawi wartude hande ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittine en jangi aya arano nder dewtere senine. Aya o wi arande fuu Allah tagi dow e ley, en gi'i ko hunde fuu no woodi fuɗɗorde sey Allah tan. Wakkati hunde fuu walano goto tan wuuri, kanko woni Allah, kanko tan wonno ila fuɗɗorde. Allah woni jomirawo dumotoɗo fa abada abadin. Allah mawni, o wala walde, o wala fuɗɗorde e hantorde, o wala fuu haaju goɗɗum. Allah no ruhu non, o mo nokku fuu, kanko woni dow hunde fuu, o mo nana hunde fuu, o mo hi'a hunde fuu, o mo andi hunde fuu, kanko tan non. Allah mawni gam majjum waɗi dewtere senine wi'i, kanko tan woni dumotoɗo joɗiɗo nder jeyngol ngol neɗɗo fuu susa ɓadade. Neɗɗo fuu hi'iraymo gite mum, wala bawɗo hi'udemo. Teddungal kam e bawɗe latanomo fa abada abadin, amin. Hande en puɗɗan jande meɗen tataɓre nder dewtere annabiɓe. Min anniyake darude haala Allah e ko o jangini dow malaikaɓe e Iblisa. Oɗo andi to malaikaɓe iwina na to Iblisa e ginnaji iwi. En bawata andude ɗum seni Allah haalana en ɗum, amma Allah haalani en ɗum nder dewtere muɗum. Acce darden e hakkillo dewtere senine nde heɓa mbawen andude gonga dow malaikaɓe e Iblisa. Miɗon mittitina on ko nder siri lawol dartinaku miɗon tokka dewtere annabiɓe no nde wardiri illa fuɗɗorde fa hantorde mayre. Ɗum waɗi ko nder yewtere meɗen wittinde en jangi do Allah e hoore mum gam kanko woni konnoɗo nder fuɗɗorde illa hunde fuu walano. Se Allah jaɓi nder jande meɗen warore en jewtan do tarihi no Allah tagiri duniyaru ndu e hunde fuu ko tawa nder mayru. Amma fadde Allah tagude duniyaru e himɓe wonɓe nder mayru, o artana o tagi malaikaɓe. Dewtere Allah no jangina en sanne dow malaikaɓe. Hande en timan gongaji mawɗi daroji tagol Allah ngol. Dewtere Allah wi'i en illa ko ɓooyi Allah tagi ruhuji ɗi de'ata bi'eteɗi malaikaɓe. Dewtere wi'i malaikaɓe fuu no ruhuji. Allah no gollira malaikaɓe mum hano no o gollirta hendu ni, omo gollira ɓe du hano ɗemle hiite. Ndenne dewtere no jangina en ko malaikaɓe no ruhu, no hano no Allah woni ruhu ni. Ɓalli maɓɓe nandinama hendu e hiite. En bawta hi'ude hendu baa goto meɗen wawta memi hiite. Hano non du malaikaɓe Allah ngai. Allah tagiraɓe ɓalli hano no o tagiri ɓiɓɓe Adama. Enen ɓiɓɓe Adama eɗen godi ɓalli e ruhu, amma malaikaɓe kai ruhu tamɓe godi. Ɗum waɗi ko en bawta hi'ude ɓe. Malaikaɓe foto Allah tagi. Ɗume dewtere wi'i dow majjum? Nde wi'i Allah tagi malaikaɓe ujunaji ujunaji ɓe de'ata. Allah jomirawo meɗen mawni, o wala kerol taganɗo hoore mum malaikaɓe ƴoƴuɓe e lobbuɓe. Dewtere haalani en ko malaikaɓe Allah no godi sembe sanne. Iɓe ɓuri en sembe, amma hano ko taga fuu kamɓe du bawɗe maɓɓe no godi kerol. Sembe maɓɓe dumatako, ɓe bawata wonude nokku fuu. Andal maɓɓe du no wodi kerol, kamɓe du ɓe tagaɓe non. Goto tan woni wala kerol, kanko woni Allah. Goɗɗum ko kanduɗen famude kaden dow malaikaɓe kam woni wakkati Allah tagunoɓe ɓe ceniɓe non. Nder fuɗɗorde malaikaɓe jayɓe ngalano, nder fuɗɗorde Iblisa walano ɗon, ruhu bonɗo fuu walano. Allah tagaya malaika bonɗo baagoto. Eɗen kandi jogade gonga o nder ko'e meɗen. Allah no wawi waɗude hunde fuu sei hunde worre. Allah wawata waɗude ko boni. To jeggite ɗum, Allah tagata ko woɗa gam o lobbo. O wawta wofude gam o wala gacce. Ɗum waɗata ko hakke ƴuwa har makko gam o laɓɗo ceniɗo. hunne fu ko Allah mili hali na waɗi no woɗi ɗum wala fu gacce. Gam mun waɗi Deftere Senine wi'i Allah si atako waɗude ko boni, o tutatako du neɗɗo fu waɗa ko boni. Ndenne toy ko boni ƴuwata? Se ɓurti seɗɗa en gi'an notaki ki Allah waɗi dow ƴamɗe ɗe. Arande ni o woodi ko kanduɗen andude dow malaikaɓe. Ɗume waɗi Allah tagi malaikaɓe? Dewtere jangini en ko Allah tagi malaikaɓe heɓa ɓe gonda e makko, ɓe giɗamo, ɓe ndewamo, ɓe gollanamo nder belɗum aljanna wakkati fuu. Allah jeyɓe ɓe pat gam kanko tagi ɓe, gam ɓe fuu ɓe njooɗo nder suudu makko wondu dow nder aljanna to woodi naange lewru e koode. Oɗon andi ko Allah no woodi nokkuure to jooɗo? Goonga nder jannde meɗen wittiine en janngi ko Allah no nokku fuu. Dewtere janngini en dow nokkuure lobbere seniinde heewunde jeyngol. No ɗon Allah daɗɗi baawɗe mum to o woni e joonde. Nokkuure nde annabiiɓe Allah indirta yeeso Allah kammu na aljanna, ɗon woni to Allah wondi e malaikaaɓe mum ceniiɓe. No woodi goɗɗum feere gom ko kaajaɗen andude dow malaikaaɓe, kañum woni malaikaaɓe nanda woɓɓe nder maɓɓe no ɓuri ɓeeto woodde e ƴoyre. Malaikaaɓe gom laamorde Allah ɓe piloto nder aljanna, woɓɓe du paabotooɓe ɓiɓɓe Aadama non. Woɓɓe nder maɓɓe hano malaika Jibra'iila e Mika'el no ndaro yeeso Allah faa o lilaɓe nder duuniyaaru gam golleeji makko. Malaikaaɓe gom no ndura ɓeeto, kanko woni mawɗo maɓɓe. Dewtere Allah janngini en ko waɗuno wakkati mo malaika o laamino dow malaikaaɓe fuu. Seni aɗa anndi taarihi malaika o, ndenne aɗa anndi to Iblisa ƴiwi. Dewtere haalani en ko wakkati Allah taguno malaikaaɓe aranɓe, malaika on wonno ɓurɗo woodde, ɓurɗo baawɗe e ɓurɗo ƴoyre nder malaikaaɓe fuu. Innde makko woni yelkititooɗo. Omo ɓuri malaikaaɓe ɓee to fuu anndal e ƴoyre, omo ɓuri ɓe du sembe e laamu. Allah hokkiimo woodde e hakkillo ngo walaa keerul, ammaa omo haandi rewude Allah hiddemo moƴƴanamo, gam Allah tagiimo barkiniimo sanne sanne. Ammaa nder dewtere annabiiɓe en janngi ko nyannde gom malaika o holli refte dungal Allah gam ɓernde makko heewi mawnitaare. Omo wi'a nder ɓernde makko, min mi ƴeeñan faa dow, mi singa laamu am dow koode, mi laamo, mi yaaɓan faa dow duule towɗe, mi fiya hoore am e Allah towɗo. Ko miilataake ɗum woni ko malaika o kay miili. Gaɗa ko Allah hokkimo ɗum fuu, o muuyi wujjude moƴƴere Allah towɗo. Malaika waɗi gooto nder malaikaaɓe Allah fuu murti e Allah nder aljanna. Allah woni gooto. Allah no anndi ko anniya malaika o e tokkuɓe ɗum. En janngi nder jannde meɗen sakkitiinde ko neɗɗo fuu wawta waɗi goɗɗum tawe Allah anndaay, gam Allah no anndi hunne fuu fadde majjum warde. Allah yi'i hakke gonɗo nder ɓernde malaika o e nder ɓerɗe malaikaaɓe tokkuɓemo. Ndenne ɗume waɗi? Ɗume Allah waɗi? Allah no accan malaika murtuɗo o ada nokku mum naanoye? Allah no waawi wonnude e hakke mawnitaare e murtol na? Abada. Dewtere annabiiɓe haalani en ko Allah, Allah meɗen no ceniiɗo, o waawta daarude ko boni. Allah waawta wittinde hakke, o hokkata moƴƴere makko baa gooto nder gaɗooɓe hakke. Allah no gooto non neɗɗo fuu waawta anndi nokku makko. Ndenne dewtere haali ko Allah riiwi malaika o e malaikaaɓe bomɓe fuu yeeso makko. Malaika o e tokkuɓe mo baawta jooɗaade nder aljanna suudu Allah, gam ɓe ngaɗi hakke, ɓe ngiɗi addude nokku Allah. Ɗume waɗi ko Allah riiwi malaika o e malaikaaɓe jeyɓe ɓen? Allah ceniiɗo no haandi hiitaade e jukkude neɗɗo fuu murtuɗo e makko. Gaɗa ko malaika o waɗi hakke, innde makko wattitaama, o innditirtaake yelkitotooɗo kaden, ammaa Iblisa. Maana Iblisa woni gaño. Malaika o laatake gaño Allah, oɗon andi ko wakkati Iblisa e malaikaɓe mum murti Allah. Ɓe boppi ko woɗi fuu, ɓe murti haala Allah ɓe jawake ka. Iblisa habdi he Allah kaden omo si'o bonnude siri Allah. Amma Allah woni hitotoɗo mawɗo, neɗɗo fuu wawata jaladeemo. Bandol fulɓe gom no wi'a, wappande wawata durwididde e hayre. Dewtere ninde haalani en gaɗa ko Allah riwi Iblisa e malaikaɓe mum, o tagi hiite jahannama gam maɓɓe nge nyifata abada wakkati fuu inge huɓɓi. Nyalande no warande Allah bugoto Iblisa e malaikaɓe mum kamɓe fuu e tokkuɓe ɓe nder magge. Ɗum windama, ɓe toroto sanne sanne jamma e nyalawma fa abada. Amma dewtere Allah jangini en ko Iblisa wattaka nder jahannama ginan. Dewtere Allah no holla en ko joni Iblisa no nder duniyaru no habda he Allah. Kanko woni barowo, omo tefa bonnude golle Allah, emo hiɗi himɓe ɓe Allah tagi maya natida he makko nder jahannama. Dewtere no wi'a, himɓe ɗuɓɓe ngoni e hawju Iblisa, amma ɓe pamata ɗum gam Iblisa no majjinowo. Gam dewtere Allah wi'i, Iblisa e hoore mum wayliti wa'i hano malaika jayngol, omo si'o majjinde himɓe heɓa to ɓe kakkilo he haala Allah. Ɗum waɗi ko annabijo Allah gom windi gam foɗude hakkilloji himɓe. O wi'i, kakkile ndome ko'e moɗon, gam gaño moɗon Iblisa no yaha no warta hano musuru ladde rafandu wondu no filo mo nyamata. Kakkile Iblisa no hiɗi warude on fa abada. Amma Allah yettama, o hokki en haala makko faake ɓen kisen sembe Iblisa. On andan gonga, gonga on du no rimɗinan on. Oɗon andi gonga bawɗo ittude on nder majjere Iblisa, bonde nde na? To jeggite ko Iblisa no ɓuri en ƴoyre, amma Allah no ɓuri Iblisa ƴoyre. Iblisa no ɓuri en sembe, amma Allah du no ɓurimo sembe. Oɗon andi haala goonga bawka ittude on nder bawɗe Iblisa na? Himɓe ɗuɓɓe giɗa nanude goonga Allah. Ɗume waɗi ko himɓe giɗa nana goonga Allah? Gam Iblisa majjiniɓe, omo sembiɗina ɓe ɓe gonɗina ko hana goonga. Sikka fuu wala, eɗen andi ko goonga wela nanede wakkati fuu. Goonga no nandi e tonkaje kaɗɗe. Seni on andi goonga haala Allah, on gonɗinika on ƴuwan nder bawɗe Iblisa. Goonga Allah no wawi ittude on nder fewre Iblisa, amma oɗon kandi andude goonga on gonɗinommo. Kettine ko haala Allah wi'i, bandiraɓe am horsuɓe, kakkile to gonɗine waroɓe wi'a kam en no gondi e ruhu ceniɗo. Koreɓe gi on gina heɓa paamon se goonga fuu Allah hokkiɓe ruhu on. Gam annabiɓe fewreɓe ɗuɓɓe cankitake nder duniyaru ndu, to jawe waajo annabiɓe. Eton hunde fuu no woɗiri, jaɓon ko wooɗi, boppon ko wooɗa fuu. Joni en jangi ko annabiɓe Allah kaali nder dewtere makko na? Goonga fuu on paami haala ka na? On gonɗini ɗum nder ɓerɗe mon na? Bandiraɓe, min jetti on gam wakkati mo gattuɗon gam hettinade min. Miɗen dooma on nder yewtere meɗen warore, nder yewtere nde en jangan no Allah tagiri duniyaru. Seni oɗon godi ƴamɗe dow ko janguɗen handen, bindanemen ɗo lawol dartinaku, suudu letirji 1 ɓolum ɓolum 6 5 Nyame Niger. Allah barkin on gam on golliri haala makko mbi'uka, on andan goonga, goonga on du no rimɗinan on.